o le pānamia lao Malcolm Turnbull, o loo mau pealo na faa moe moe o le amafai Australia, o na fai se faa tatau le marienga faa ngoina o le Trans-Pacific Partnership, lea e pei o na faa autu i ele tatu talanoanga le nei fiafi. O le taitai o le tua ngai o Bill Shorten, ma le vaanga faa upfai le Green, o loo lato na ia le malo ina ia ngai ese malea marienga, faa tasiai ma le lato faa mtalanga, o le au lato polokaina le palo taina o le mata upule le palmene. O loo una ia e Turnbull, isi atunu il pasifika, ia io ina le mata upule nei ina ia faa malo siai se finangalo o le taitai fau fau o Amerika o Donald Trump. Lea fo'i e te te'e i le nei malienga. E le ona na aina lava e Trump, lona le fia fia i le malienga le nei, e ui o le malienga au pito i te le le nei tau fafata wa inga i te tono le lalolangi. I sana sao noanga sa faya New Yorker newspaper Times of London, na ia ta wai, i lalo lea malienga, o loo ngao ia ai Amerika e ana pa anga tau fafata wa inga.
The problem is, the United States is always taken advantage of.
Yes.
We have hundreds of billions of dollars of trade deficits with China. We have $805 billion in trade deficits with the world. You almost say, who's making these deals? When you're losing that kind of money, right? We actually have almost $800 billion. Well, I do believe in free trade. I love free trade. But it's got to be smart trade.
Yes.
So I call it fair trade.
O le TPP, o se madienga te lelea, whaatatau i whaatau inga sa oloto e awhiei Australia o Amerika mai si atunu e se fulu le vas Pasifika, a ele o awhiei sa ina makolea. E le o io ina uma i le teminei e i atunu, a e a whai a e o i le atulanga o lona winga, o le a whai titia nisi o la fonga i Australia o le tariff, a e wha marusia whaatau inga whai tulangi. Tāua Turnbull, e mawhai lawa na wha awau pele TPP, tūsa pele e langolango ina e le whainga mālo a lelii o Donald Trump.
There has been active consideration among the countries, the other countries in the TPP, as to how the agreement can proceed without the United States or proceed pending the United States making a decision.
Pei tai fai maile tai tai le tua ngai Bill Shorten, wa te tauna wha amuta loa le TPP.
That door has closed. It's now time for our government and our foreign policy planners to be looking at other options. The Trans-Pacific Partnership is dead in the water, and I do not know why the government is pursuing that agenda when we've got other good things we can do in the space of trade and Australian jobs.
Pei tai la, o loo mātai tuina pea e Trump le TPP. Sa ia tani mā loo le pāle mio ia pani le vaiaso na tēnei, ma ua mālama lama le mata upu, o le a whina umātunu e lua mō le whaawa upea o le malienga. O loo mana na o taitai o Australia ma ia pani na ia o fia ia tunu o loo le malienga le nei, ina ia whaao so fia ai Donald Trump, ma le mā loo Amerika e whaatau nuu le nei malienga tāua.
Here the government go again. They're worrying about the things they can't affect, like the Trans-Pacific Partnership, and they're talking about all the wrong issues. Donald Trump, now president, has made it clear that he's not going to ratify the Trans-Pacific Partnership. So why on earth is Malcolm Turnbull taking us down a frolic on a treaty which the Americans are never going to sign?
O le whaalulunga o le vaenga o whatau inga Amerika e Australia nei, o Niels Marquardt, na ia whaadia e le o tuwai o na whaatale tonu e whaipule Amerika ia Donald Trump e whaatatau independent fiti maua i le TPP.
It's very difficult to imagine how we're going to move forward with revitalizing and reviving and stimulating the American economy without having a very serious trade component to the policy that he chooses. We have something sitting on the table here in the form of TPP that is too beautiful a gift to, I think, to just spurn.
Ui lea, awa tāua Shorten, o le Labour, o le aanga i sā o lawa le sila sila, i ma tāupu tau polokiki whaaloto i fale, i le tausanga le nei lua afe se furumar fitu.
We can worry about what Donald Trump does or doesn't do, but in the meantime, we need to focus on Australian jobs. This summer when I was on break, people want to know, can their kids get apprenticeships? Older Australians who might have lost their job want to know, what can we do to help them be able to get re-enter the job market?
o le patilo na tolu le parlemene le Green na faelo mai o le a fao popo atu fo i lana fesosoani i le Labour ma poloka le palota e pasi ai le malienga lea i le parlemene. Fai mai i a le Green e mana o mia o na tatara nisi maketi fau o Australia i Asia ma ia faatele ngā luenga e maua i tutonu le loto i fale o le atunu nei.
We certainly are committed to ratifying the TPP and we'll be talking to the other parties in the Senate in order to achieve the passage of the legislation.